iyadoo laga duulayo cabasho ka timid dadka beeraleyda ah ee duleedka magaalada Baydhabo ku leh beeraha khudaarta ayna cabasho ka ahaayeen qashinka lagu daadinayo hareeraha wadooyinka beeraha ayaa si wax looga bedelo arrinkaasi maamulka Bay kormeer ujeedkiisu ahaa kurgelida arrimahaas deegaanka loogana jawaabayo codsiyada beeraleyda ugu tagay beeraha duleedka magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha gobolka Bay ayaa sharaxaad ka bixiyay kormeerka ay ku tageen beeraha ku yaala duleedka magaalada Baydhabo isagoona digniin u diray dadka qashinka ku daadiyo meelaha aan munaasabka ahayn.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Gobolka meel raay cabasho ku qoytay beeraleyda qudaarta degmada Baydhabo khaasatan maanyafuulka iyo intii indhadhow may geeka kormeerka kooyay meel cabashadaas oo ka saabsanayt qashinka beeladkool ka shibo meel binaan ee beeroweyna laka baabi ohay oo beerogii qudaarta kiyaali dhibaato weyn jeesatid meel raay qashinkaas oo gubow meel binaan oo meel laga talagalay hayna marka sidiisii baraga haytan may buu ahaa qashinkii beeladka la qudaadiyay laka shibo meel binaan ee laka deediyay meel laga talagalay hayn may sheegay in dawladda hoos iyo taka shaqale qashinku inay arintan wal ku qobadan meel qashin laga talagalay nidaamsan oo qashinkaasi laga habeeyo la soo bi oo beero dadka laga hadlayna sidaan arag waxa ay sidiisii baraga haytan la kuwan wasaaradda biidana may fadeeyaan inay ogaato wal ku dareere meel raay arlaadu oo biidada wal jeesida oo dhibaato weyn ah hoolo lahayo biidada in ku sheekay walaanka muhiimsan tan marka it kasto oo ay tahay inta qashinka deediyoona laga xisaabtamo marka may digniin siyaad ee shirkado oo qashinka gaado oo saan weedan jiditeey iyo meelo binaan oo la ninka talagalna qashinka kashibo hayo in daryeelan may waha in lama amniga may sheegay in daacwad hadii ku qoytan imigaasi qashinka deediyo meelo la ninka talagalna wal ku badan may buu aha in ka talagalna biladka caafimaad iyo dad ka degan ee wad beero ee kulijo may buu aha dibaato weyn la jeesay waay marka cudurku iyo sheenayaan iyo dhib kilatiisin baraga haytan lan weel bini doorshi waad la fadhe wal isaadun ku bilaawada inta lanka qashinka ka shibeen maxkamada jeeye maxkamada la koray maayeen isku may leeyahay daawo doodme intii alle inta ka shaqale intii oo wal oo shil ku fadaay inna may buu aha in yoono ito doorshi ku qaadan dawladda hoosan may la fadhe in iyag soo bida meel ka soo bi meel ka shibe qashinku waan la kugu wal ka baabiyo umuddi dibni jeesadan iyada maasantii.